Banachibine cha government Uganda Security Printing Company baduki de duali de ya government ekirudu nebikozesebwa obujjanjabi wansi w'enkola y'okuddiza ku bantu. Bino mbaddemu emifaliso, amasuuka, ebintu eby'abaana, emmere, enkalu n'ebirala ebikozesebwa mu bwetaavu obw'amangu okugeza ng'ebyo ebikozesebwa mu kujjanjaba abayidde omuliro. Bano bakulembeddwamu ssentebe wa board Mohammed Ngoma ng'ebikozesebwa byakwasiddwa kalabaalaba obujjanjabi obw'amangu. Carolina Kibone ku lw'abaddukanya eddwaliro eryo ery'ekiruddu.